Nous sommes tant reconnaissants pour ce que Dieu a déjà fait.
Turashimira Imana cyane ibyo yakoze kandi
La chose la plus grande et puissante
duhamirijwe ko igikomeye kurusha cy'imbaraga kikiri imbere nk'uko ejo twabibonye ntabwo bizaba kubw'imbaraga ubushobozi cyangwa icyubahiro ahubwo bizakorwa n'umwuka w'Imana ni kwiteka avuga nk'uko ari ukuri ko twakiriye ijambo ry'Imana ryahishuwe twaturyizeye tukaba twemera guhuzwa kwemeranya n'ijambo ry'Imana kugira ngo Imana ibone ko irihamiriza mu mudendezo nta nzitizi ubwo nibwo natwe tuzabasha kubona ubwiza bw'Imana ndatekereza kuri iri yerekwa Minister Branham yabonye ubwo yari akiri muri iyi si yajyanywe muri paradizo maze abonayo umukumbi w'abantu benshi cyane nuko abwirwa ko ari abamiliyoni nuko arabaza ati mbese aba ni bande murabizi ni muri na Yohana ku kiro cy'ipatimo mu byahishuwe mu gice cya karindwi nawe yaraje ngo mbese uyu mukumbi ni bande ariko Minister Branham we yabwiwe ngo aba na bizeye kubw'umurimo wawe kubw'ubukozi bwawe nuko muri ibi by'umweru bishize rwose mu by'ukuri twabonye bikomeye kurusha ibindi bihe byabanje ndetse twanabyanditseho twabonye yuko Minister Branham by'ukuri yari yahawe umurimo wo guhunika ibyo kurya nta nshuro n'imwe yaba yarabwiwe n'umwami ngo ategekwe kugabura ibyo biryo kuva mu kwezi nko mu kwa kane 1932 na masaha gusa y'ikinyuranyo ya hano mu Budage no muri Amerika icy'amasaha 8 uhita ubona biguye rwose mu gihe kimwe ko nabwo yabwirwaga ngo ahunike ibyo kurya nuko yanevuze no mu kibwirizwa kivuga ngo mbese iki nicyo gihe tariki 13/12/1932 ndetse no mu bindi bibwirizwa yanabivuzeho yuko umwami yamutegetse guhunika ibiryo yahoraga avuga ngo igihe kirageze aho ibyo biryo byahunitswe bizakenerwa aho bizakenerwa murabizi ko umuhanuzi Misaya kera avuga ko Imana izohereza mu isi inzara atari inzara y'amazi n'umutsima ahubwo azaba ari inzara yo kumva ijambo ry'Imana kandi atari ijambo abanyetolojiya basobanuye mu kanwa kabo mu buryo bunyuranye ahubwo ari ijambo
la vraie parole
il est
nourriture spirituelle
kumana kuri imana ari byo byo byacu byo mwuka twabivuzeho yuko umwami yakoze kuburyo umwami yatanze igihe cyo ibyo bwirizwa byose bya Minister Branham ibyo yabwirije byose yatanze igihe Minister Branham abwiriza ibyo bwiriza hanyuma itanga n'igihe cyo gusubiza ibwirizwa bisobanurwamo hanyuma bigahabwa ubwoko bw'Imana kari agahe gato ko guhamagara gusohoka igihe gito cyo kwitegura kandi rwose duhamijwe ko umwami adifite benshi ni ukuvuga aho ngaho ni mu kugereranya n'abantu bose aho mu isi yose nubwo abo ari benshi abo ari nk'agatonyanga kaguye ku ibuye rishyushye ariko twizera ko urupfu rw'umwami Yesu ku musaraba hari umusaruro wabyo ntabwo Satani ari ufata byose akabijyana ahubwo intsinzi n'Imana kandi izagaragara mu mbaraga nyinshi bishyo hari abantu banezezwa n'uko hakijijwe bake oya njyewe meze ukundi nezerwa ndetse nishima cyane uko hakizwa benshi niko njye bingwa neza kurusha kandi niko byari bikwiriye kumera buri twese kuko niko dukwiriye kubyakira mu gihe tuvuze kuvuga ngo ntabwo hazizera benshi
peut être même du doute de l'incrédulité.
Byaba no gushidikanya guturuka ku kwizera gutye kutizera ariko twizera ko umwami azabikora kuko igihe kirageze ubwo urukundo rw'Imana rugomba kuba muri twe hanyuma nta nubwo tunezezwa no kuba dukizwa twenyine ahubwo twishimira no kubona abandi bakizwa rwose zishima cyane uko haba benshi bakizwa niko biba byiza kurusha
on prêche mieux quand il y a une foule
plus ubwiriza neza uko hari abantu benshi uko abantu ba benshi niko kubwiriza biba byiza aba barahagaze imbere bazi ko ruko bimeze kandi ushaka kubihamya uko abantu baba benshi ni nako ikibwiriza kiba kiza kurusha
j'espère que nous pourrons prêcher de manière que beaucoup viendront ko
tuzabwiriza uburyo haza benshi
à une seule personne comme Philippe
ariko nako iyo tubwira umuntu umwe nkuko Filipo yasize ububyutse i Samaria nuko Imana imwoherereza ku muntu umwe wari uri gusoma w'inkono wari gusoma umuhanuzi Yesaya uko Imana iyoboye ibintu niko mbashaka kuyikurikira nako ndirimo indirimbo habe umuntu umwe habe amateraniro mu nzu ahantu cyangwa amateraniro y'abantu benshi rwose uko umwami abiyoboye Mwineza Schmidt yadusomeye ijambo ryiza cyane muri iki kigoroba ntabushaka kuvuga cyane mwumvishe ku ijwi ryanjye rwose ritameze neza n'imbaraga nacitse intege mu by'ukuri ndi bumara ibyumweru bike ntahari ariko twasezeranije bene idatarishije wacu mu Bubiligi icyumweru cya gatatu cyo mu kwezi kwa 11 ni ukuvuga mu gitondo saa yine turi i Liège hanyuma ikigoroba saa cyenda saa turi i Bruxelles hariya umwami yahafunguye imiryango bitangaje kandi ibitari bimeze neza
change et tant que nous pouvons observer
biri guhinduka uko turi kubibona biba byiza kurusha kwiherezo Imana ntizabona intsinzi
vont devoir avoir
abagira nabi bose bazakorwa n'isoni bamware ntabwo Imana izemera ko ibikenewe bigirirwa nabi murabizi ko mugihe gikwiriye Imana iratabara ubu tumaze kunezerwa dukunda bene data na mwene data Joseph na mwene data Gilson na mwene data Roger na bo bene data bose turabakunda ndetse dukunda bene data Lyon by'umwihariko kandi namwe mwese turabakunda n'umutima wacu wose
exprimer cela comme ça comme le ressentons dans notre cœur.
Bibaye tubashe kubivuga uko tubyumva mu mutima wacu kubijyanye n'ibyo umwami yakoze no kubijyanye na burumwe wese rwose hari umunezero mu mutima wacu tunejejwe nuko umwami yaduhamagariye gusohoka.
Préparez-vous à cela.
Kandi mubyitegure mushaka kugendana n'umwami mu nzira ifunganye rwose agomba kugendera mu nzira y'amahwa ngira igoranye izamuka irimo amabuye kandi zaba ari inzira yo gusuzugurwa yo kutumvwa yo kwangwa izaba ari inzira idashimishije yabaho hano mu isi urebye mu buryo hano ku isi urebye mu buryo bw'isi ariko mbese abantu b'Imana cyangwa bene data se bo batubanjije bo banyuziye inzira abahanuzi bo banyuraga ihe nzira ibyo nabyo nabibabwiye hano ninde mu bahanuzi wagize umuntu agirira nabi ndetse habe no kugira uwo akuraho agasatsi ariko kuva ku maraso ya Abeli kugera ku ya Zakariya yaramenetse kubera ko ntabwo ari kubera ko bari abantu babi ahubwo baratotejwe bagirwa nabi bazira gusa ko bari abantu batwaye ijambo ry'Imana niyo mpamvu Satani yabangaga kuva mu minsi ya Kayini ya tangiye kumena amaraso uhere icyo gihe mbese twebwe ibintu byatugendekera ukundi oya ntimutegereze ko hano mu isi mwakwakirwa cyane ko mwakwifurizwa ikaze ntimukitege ko abantu batuvuga nabi ibyo bagiriye abahanuzi b'inyuma bose niba turi abana b'Imana ko rero dukwiriye kunyura mu nzira y'abahanuzi b'ukuri n'abantu b'Imana b'ukuri kandi n'itorero ryose ntabwo ari isezerano rya kera gusa ahubwo ni isezerano rishya mushobora gusoma ahabaye gutotezwa kuri Yerusalemu mu itorero bose baratatana kugera no hanze intumwa zonyine zizagumye i Yerusalemu ahantu hose hari ibibazo hariho kutumvwa ushobora gusoma ibyakozwe n'intumwa Satani yagiriye nabi ibintu byose mu mpande zose ariko kuko ubuntu bw'Imana bizagera aho bigaragare niba turi mu mbuto y'ingano cyangwa niba turi mu bishishwa gusa rimwe na rimwe iyo umuyaga uhushye ibintu byose bikanyeganyega muhatuzengurutse ndababwiza ukuri ibyo umuyaga utumura ni ibishishwa ntabwo itumura njyewe nabaye mu buhinzi ndababwira ibyonzi
là on sèche on tamise et on trie
aho banitse bakumisha imbuto hanyuma bagahura hanyuma bagatoranya ibitumuka ntabwo ari imbuto ntabwo ari imbuto y'ingano imbuto z'ingano zimanuka hasi zikegerana hamwe zikajya hamwe zikirunda hamwe ingano imbuto zirirundanya zigasa neza niko rero icyatubaho cyose kizatugira umumaro wo kudushikamisha no kudukomeza no kutwunga hamwe kuko Yesu niwe mbuto ya mbere y'ingano yaguye mu butaka irapfa hanyuma irazuka yera izindi mbuto nyinshi ubwo mwindera Schmidt yasomaga hano kuri uyu murongo Bakorinto ba mbere 1:26 avuga ngo nta banyacyubahiro benshi bari hagati yacu ikintekereza mu buryo bw'umwuka icyo aya magambo asobanuye mu buryo bw'umwuka turi abanyacyubahiro bikomeye cyane kurusha hano ahantu hose muri isi abandi bantu mu isi ni icyubahiro bigira abanyacyubahiro ariko twebwe twavutse turi abanyacyubahiro turi twabyawe mu rubyaro rw'Imana koko turi abakomoka mu bwami turi abanyacyubahiro gikomeye mu isi turi abana b'abami n'abatambyi b'Imana yacu turi abanyacyubahiro bakomeye cyane Imana yacu ishimwe twavutse turi abanyacyubahiro icyo kintu kirahebuje cyane hano nk'ukuntu byanditswe hano haranditswe ngo nta bantu bakomeye b'icyubahiro muri mwe ariko na abantu bakozweho n'Imana mu buzima bwabo mbese gukorwaho n'umuntu bimaze iki itorero ry'Imana nzima riri munsi y'ubuzi bw'Imana atari mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'umubiri rwose nta banyacyubahiro benshi bakomeye nta muntu rwose w'umunyacyubahiro cyangwa se ukomeye nk'uwabyawe n'Imana kandi Bibiliya ivuga ngo wabyawe n'Imana yamaze kunesha isi yanesheje isi kandi kwizera niko kunesha kwanesheje isi aho rwose tugize ku ndiba y'ikibwirizwa cyacu kwizera Yesu Kristo kwizera ijambo ryasezeranijwe kwizera yuko ubungubu noneho turi agace k'amateka y'isi kandi ko turi kubona iby'agace kanyuma kama teka gakiza nibyo kurangizwa ku murimo w'Imana no kwambika ikamba kwabyo ibyo rwose bitugirira neza iyo katugiriye neza tumenye igihe dusigaje ko kingana ibyo bwabyo nta kintu kinini byatugirira ariko tugubwa neza igihe buri umunsi kuwundi dutegereje kuza k'umwami ariko tukaguma turi abantu birinda kugeza ubwo azaza kuko nta n'umwe muri twe uzi igihe azazira nabivuze hano ndetse ariko gatatu rimwe nanabajije nasabye ko bene data basoma ibibwirizwa byo mu myaka 65 barebe muri ibyo bibwirizwa ukuntu mwenda Branham no mu minsi ye yanyu myaka yanyuma yavuga kugaruka k'umwami mu myaka 65 kubera ko hariho inyigisho muri abantu bavugaga ngo umwami yaragarutse no wari uzenguruka birashobora kubivugaho muri make ariko na mushiki wacu Erita yabonye indi mirongo ya Mwenda Branham avuga kugaruka k'umwami na mushiki wacu Analyse nawe yarayibonye na nyine yarayibonye nawe abonye irenze 63 mushiki wanjye hari bangahe basomye bazibyo bibwirizwa umuntu aramutse aje akabwiriza ibintu bitari by'ukuri ndizera ko nabashiki bacu bamubwira ngo ibyo ntibishoboka ndetse nabashiki bacu nuko rero kubwo inshuro yanyu ya mbere mwa mufite kuri icyo mwabasha kuvuga ariko kubundi mugomba guceceka ariko niba arimo kavuza ibintu bitari by'ukuri mwemerewe kubumbura kanwa nuko rero umuntu navuga ibindi bitari byanditswe twagiriwe ubuntu bwo guhuza n'ijambo ry'Imana no guhuza natwe ubwacu mbese ababiri bagendana bate badahuje batemeranya niko dusoma mu muhanuzi Amosi mbese twagendera hamwe gute tutabaye dufite intego rusange kandi ntidushaka kwishyikira duci iruhande oya uko inzira igororoka niko bitumera neza kurusha kuko byari kuko byavuzwe mu gihe cya Yohana Umubatiza ibitari bigororotse byose byagomba kugororwa nuko noneho inzira y'umwami igacibwa kugira ngo icyubahiro cy'umwami kibashe kuboneka kugaragara ari ikintu kimwe twizera kandi cyanasubiye mu gihe cyacu dutegereje kuza k'umwami hari umurongo hari n'igice hari n'ibyo mwene Branham yabonye hari mwene Branham hari aho avuga umurongo twabonye mwene Branham aramutsa benshi bo mu gihugu n'abi Phoenix n'ahantu hose akavuga ati mwese abategereje kugaruka k'umwami namwe abi Phoenix mwese mutegereje kuza k'umwami nuko noneho hagana ku iherezo avuga Jeffersonville akavuga ati twebwe hano mu itorero ryacu nturukamo twateranye twebwe abategereje kugaruka k'umwami aho harimo 35 natwe twizeye yuko umwami nagaruka ntago bizaba ari inyigisho ntago bizaba ari ubumenyi kumenya ibyo kugaruka kwe oya bizaba ari igitondo cy'ubwiza aza ari umunsi w'icyubahiro mwiza ubwiza ntuzatunguka aza ari umunsi uzambikwa ikamba nk'umunsi w'ubuntu nk'umunsi w'umwami azaza azagaruka maze abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze hanyuma natwe abazaba bakiriho tuzahindurwa hanyuma hamwe twese dusanganire umwami mu bicu ku bicu kandi tuzabana n'umwami iteka ryose kandi ibyo twifashe bibiliya twarabyerekanye twerekana yuko ku bw'ibyo mwene Branham yavugaga kujyanye n'icyo gikorwa gikomeye cy'igicu tariki 28 z'ukwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu
que c'était le retour du Seigneur en 63 non celui qui a du temps celui qui a du temps
icyo abantu babeshya ko ari ukugaruka k'umwami aya ufite umwanya namwereka ikinyamakuru cyitwa ikinyamakuru Life
photo l'une après l'autre
kiriho amafoto ane akurikiranye handitsweho igicu cyamaze iminota 28 kigaragara mu gicu hanyuma iyo kureka ku izuba mu gihe cy'aho ngaho cyari kikiri kurabagirana mu ijuru mu kirere hanyuma cyerekeza iburengerazuba bagifata ifoto ntabwo yari kuza kumwe umwana w'umuntu kuza kumwe n'umuntu kuza kumwe n'umwana w'umuntu ubwo naza azagaragara nko murabyo urasira ibirasirazuba ukagaragara n'uburengerazuba nta nimwe ndabona umurabyo waka urabya hanyuma ugakomeza kuguma urabya oya ubwo umwami azaza bizasura nk'uko byanditswe icyo gihe nibiba ntabwo nzaba nkiri hano mu isi mu gihe cyose mumbona hano mu isi bisobanura ko kuza k'umwami kutaraba nuko hari nibyo bavuga hari mwene data umwe rwose bavuze ibitari byo aravuga hari byasitaje avuga ngo yibwira ko ari igice avuga ngo mu gihe kera ngo umwami ntabwo araza mbese yibwira ko ari igice oya umva mbabwire ni ukuvuga twizera yuko tuzazamurwa kandi turi mu izamurwa umwami azagaruka mu gihe cyose rero tukiri hano ntabwo umwami yari yaza kuko atari twebwe atatujyanye ntazamurwa ryaba ryabaye mbese mwene Branham yavuga iki kuri ibyo nubwo habaho umwe ngo ni nje nizera ko ari njewe ni nje uwo muntu uzaza none niba mwindi dabana n'amaru yabyizera gutyo ni gute nange ntabyizera gutyo nawe ugomba kwizerera ugomba kwizera wowe gutyo mu mujyi utuyemo ariko nta muntu numwe wabyawe n'Imana ibyo byababaza kubijyanye n'ibyo tuziko bibiri n'ibyanzwe byera bivuga mu buryo bwumvikana ngo umwe azajyanwa undi agasigara babiri baza mu buriri umwe babiri bari ku rusyo rumwe abandi babiri mu murima ariko dore ubu ngubu bose baracyarano umwe muri bo azajyanwa ariko muri bose nta murajyanwa niko rero ibyo birasohora by'ukuri nta nubwo dukeneye kubivuga amagambo menshi Imana ni Imana y'ibikorwa y'imirimo y'ibifatika ibintu by'ukuri ifatika ntabwo ari Imana y'amagambo n'inyigisho oya ni Imana
pour nous dire
yohereje ijambo ryayo kugira ngo itubwire ngo ni gute ndetse n'iki kizasohora hanyuma ikabera amaso ayo magambo ayo majambo yavuze kugira ngo yasohoze igihe cyabyo n'igisohora niko rero nkuko namaze kubivuga mbwiriza kenshi kandi nkakora ingendo kenshi none hariho bene data hano nabo rwose babashaka kuvuga rwose nimanje mwe data rusi ngwino
je crois que moi aussi j'ai rien à dire
nanye ndatekereza ko ntacyo mfite cyo kuvuga byose byavuzwe byagombaga kuvugwa ngomba kuvuga yuko
j'ai pas compté les années mais je peux dire que ces années sont passées comme le jour de
navuga ntabwo ntabwo nabaza imyaka ariko dore navuga ko imyaka yahise nk'ari umunsi wejo washize duzurije gusama sinyuma nta kindi uretse gushimira Imana kubwo ubuntu bwayo nuko gushyigikirwa nayo kuntu yadushyigikiye rimwe na rimwe nta nubwo twe tubikwiriye ariko ukuboko kwayo k'urukundo kwaraduhetse kugera muri aka kanya kugera muri isaha kandi ibyo nibyo bidutera gushimira Imana cyane twishimira ubutumwa bwo mu gihe cya kimeruka turashaka kugoma muri ubu butumwa kugeza igihe ibyo twizeye tubirebesha amaso dushimira Imana cyane ko ikiri mu murimo kwigihamagara abantu kandi abantu bemera ijambo baba bashaka no kurishyira mu bikorwa uko niko uyu munsi
baptiser 12 personnes au nom de Jésus.
Tshaka kubatiza abantu 12 mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Icyo ni ikintu rwose ibuje. Ubugingo bumwe ufite agaciro kurusha isi yose. Kubwacu twebwe abizera ijambo ry'Imana by'ukuri. Rwose dushimishwa cyatwita kugukora ubushake bw'Imana atari kubumenya gusa ahubwo no kubushyira mu ngiro. Mu bikorwa hariho benshi bazi ubushake bw'Imana ariko badashaka kubukora mbese kumenya icyo Imana ishaka bimaze iki utabikoze ibyo byankoze cyane ku mutima ubwo hano uyu munsi meza Frank yasomye byakozwe n'intumwa yasomye agana ku murongo wa 40 nibyo
donc acte d'apôtre
nkuvuga byakozwe n'intumwa igice cya kabiri ku murongo wa 40 ngo nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi arabahugura ati mwikize ab'iki gihe biyobagiza nuko abemeye ayo magambo ye barabatizwa urabona hano ntabwo ari abajya imanga abafite bose barabanyedini hano barafite bose amategeko ariko kandi byanditswe biravuga ngo bara abantu biyobagiza cyangwa se ab'igihe kigoramye niko mu gifaransa bose nuko aravuga ati abashaka aravuga ngo nibikize birinde icyo gihe kigoramye ariko urabona hano rero hariho abantu bashyize mu bikorwa ijambo babwiwe hano aravuga ngo abemeye gusa ayo magambo babandi ayo magambo y'Imana abayahishuriwe abayumvise ni ukuvuga natwe niko tugomba dushobora kubivuga ni ukuvuga babandi gusa wa wundi gusa uzashaka gushyira mu bikorwa agashyira mu bikorwa ijambo ry'Imana wa wundi ijambo ry'Imana warihishuriwe niba umucyo w'ibyanditswe gusukumva ko ibyanditswe uwo bigeze ku mutima ni witeguriye no kwemerera izina rya Yesu Kristo mu batizamazi
il est aspergé
ibyumwana nyine hacyo bitubwiye we ushirwaho tuzi hanyuma hanyuma ngo yabatijwe urabona hagomba kwanza kwizera ugomba kwanza kwizera nandi gutekereza ukuntu ngo mbega ukuntu ibyo bitangaje hano hano haranditswe ngo noneho ngo nuko abemeye amagambo ye abayemeye nuko bayizeye kwemera ijambo ni ukwizera ijambo kwemera ijambo ni ukwizera bivuzwe mu ijambo ry'Imana noneho ukikiza ab'iki gihe kigoramye noneho hariho abavuga ngo ngo wenda sari ngo
ils ont prétendu croire
mais quand igihugu cyose cyavuga ko kizera ariko imana yishyura igaragaye hano mwisi barayanze banga kwemera ubutumwa banga kwemera ubuntu bw'imana banga umwami w'icyubahiro baramusuzugura maze baramubamba nibyo ariko
nous voyons que c'était des hommes dans ces jours
tubona ko muri icyo gihe bari abantu abantu biziraga n'utuma abo bose uko tubona noneho ngo Petero abumbuye akanwa ke akatanga ubutumwa ubugingo ibihumbi bitatu byabari bafunga umutima wabo bakemera ubutumwa ubwo Imana yatanze atari Petero Petero yari umunyabyaha wo kubabarirwa kimwe natwe twese ariko Imana yatanze ubuntu bwayo kubw'imbaraga zayo irakora ikora mu mitima y'abemeye ijambo kugira ngo bemere ijambo ry'Imana Bibiliya iravuga mu Baroma 10:11 bere ku 11 hano ibyanditswe biravuga neza ngo kuko ibyanditswe bivuga ngo umuntu uyiringira ubwe aza uyiringira Imana atazakorwa n'isoni nibyo iki ni ikintu gihebuje cyane ibyiringiro byacu nta wundi tubishyiramo ntabwo tushyira mu idini iryo ari ryo ryose ahubwo ibyiringiro byacu n'icyizere cyacu tugishyira mu mwami wenyine no mu ijambo rye ry'igiciro kandi ikiri cyo icyizere dufite nicyo twiringiye ntabwo twubaka ku tegeko y'umuntu n'amahame y'umuntu n'inyigisho z'umuntu ahubwo twubakira ku ijambo ry'Imana gusa nicyo dukomeyeho twikomera ku ijambo ry'umwami wacu mukundwa neza mushiki wanjye kandi nibyo byonyine byatugirira umumaro nibyo byadugakiza ngo abemeye ijambo bose umuntu umwiringira ntabwo azakorwa n'isoni nkuko hano ndetse ngo umwizera wese ntabwo azakorwa n'isoni
il n'y a aucune différence en effet entre le juif et bon. Le grec
ngo nuko rero ntatandukaniro riri hagati y'umuyuda n'umugiriki kuko ni umwami wa bose ku 12 mu Baroma igice cya 10 ntatandukaniro ry'umugiriki kuko umwami umwe ari umwami wa bose ni we ubereye umwami ushimwe uhimbazwe kuko nshobora kwambaza izina ryawe kubera ko wantekereje ko nshobora kugushima no kugushyira hejuru bakundwa
ce jour et cette heure est arrivé j'étais déjà croyant auparavant mais j'avais jamais écouté le message mais quand j'ai écouté ce message
rimwe harumunsi wageze mbere nari umwizera ariko nari narumva ubutumwa bw'igihe harugo umuntu abibwira ngo umeze neza ariko yasiko bimeze imana idukura mu mucyo tujyana mu cyo urushijeho nanjye nateye iyo ntambwe maze nteri ntambwe mubatizo mu izina ry'umwami Yesu Kristo nubwo nari narabatijwe mu mazina atatu y'ibyubahiro atari amazina bwite atarizina mu iteryo mwana tugomba gukurikira inzira y'Imana yose mukumvira tugakora iki byanditswe bidusaba kandi ndatekereza ko benshi muri cyangwa se twese hano twagiriwe ubuntu bwo gutera iyo ntambwe mu batizo w'amazi iki ndashaka kongera kugishimangira kuba abumvira umurimo w'Imana ijambo ry'Imana Frank mu gitondo yavugaga ngo kumvira biruta ibitambo kutizera ni nk'icyaha cy'ubupfumu cy'uburozi ariko dushaka kwizera dushaka kuba abumvira kandi icyo nicyo twishimiye ko yatugeneye kuba ubwoko bwe no kwizera murabizi iyo urebye mu isi hariyo benshi bavuga ko bizeye ariko se bizera iki bizera ibyo bishakiye ariko twe ntabwo twizera ibyo dushaka kwizera twizera ibivuye mu ijambo ry'Imana ko niko kwizera kwacu umwami izina rye ryera rishimwe kandi rihimbazwe amen
aujourd'hui nous allons de tout notre cœur remercier le seigneur
uyu munsi tujye gushimira umwami n'umutima wacu wose
ce qu'il l'a fait
tumushimira ibyo yakoze muri twe nibyo yakoreye no mu bandi ibihumbi byo mu isi ubwo nari nicaye natekereje ibyo mwene data umwe yavuze mu cyumweru gishize izurike ibyo yambwiye ubwo mu kwezi kwa mbere na rimwe ubwo narindi najyanywe mu bitaro ndwaye malaria
cela a été connu partout
maze bikamenywa na bose ano hose maze bitera bamwe kugira ko babifata uko byamera ko seven data ari Berne mu Busuisi ako kanya bahise bategura igiterane cy'amasengesho none mu gihe cy'amasengesho baravuze bavuze ko Imana ngo yerekanye isanduku maze iyo sanduku yari iyanjye maze bafundura isanduku ngo nshyirwemo noneho muri ako kanya bahita babona ikimeze nk'ikiganza kimanuka nk'aho gishaka kuvuga ngo ntiharagera maze icyo kiganza aba ari cyo gifunga ya sanduku maze ijwi rivuga ngo agomba kubaho ari we muzima ari weho ubushize mwene data arabimbwiza urike murabizi naranezerewe murabizi iyo umuntu agiye gupfa noneho ugashyirwa mu cyumba bategereje kupfa bamashyizeho rido iburyo n'ibumoso ibintu birahinduka noneho nagize igitekerezo kimwe gusa ntago natekereje ibyo nagukoreye cyangwa ibyo ntagukoreye ahubwo ikibazo nari mfite ngo mbese mwami mpagaze gute imbere yawe kandi ntekereza ko icyo ni cyo kintu cyangombwa cyane ntabwo ari uko mpagaze imbere y'abantu cyangwa se ukuntu ahubwo ikintu rero ni mbese Imana imbona gute mpagaze gute imbere yayo mbese nsobanuye iki imbere y'Imana ndetse twanakomeza ngo mbese ijambo ry'Imana mbese risobanuye iki kuri wowe kuri njyewe n'ibindi dushimira umwami Imana cyane kubw'inzira yose n'ubwo byari bigoye rimwe na rimwe hari ubwo biba bitabasha no kwihanganirwa ariko uko byamera kose iyo igihe dutekereza ko bitagishobotse gukomeza ku bwacu ko biri kose birakomeza maze umwami akaduha imbaraga nshya zo kubwiriza ijambo ryayo
ça va faire plus de 120 pays
rwose ndatekereza uko ari ibihugu 120 ubutumwa bwiza maze kugezwamo nibyo dukorera abantu mu isi yose ibyo dukora hano byose ibidakorerwa hano byose biba bikorerwa handi niko rero imbere y'Imana imbere y'umwami kuri ko twafashe izo nshingano ko ibintu byose byakorwa neza mu buryo nyabwo kandi twese hamwe dushimira Imana kuba twarahawe umugabane ungana utyo mu by'Imana ikora muri iki gihe hano twavuze dusubiramo yuko Imana ifite umugambi kandi ko ifite ijambo ry'isezerano kandi ko igihe kigeze isohoza ibyo yasezeranije n'ibyo yavuze twizera ko tubayeho mu minsi ya nyuma twizera ko yoherereje umugaragu wayo umuhanuzi mbere y'uko umunsi uteye ubwoba ukomeye w'iteka uza twizera ko ubwiru bw'Imana bwahishuwe kandi ko uko niko twayobowe mu byanditswe mu buryo butigeze kubaho mu isi ndetse habe no mu itangiriro ry'isezerano rishya benshi mu ntumwa batashye ku mwami mbere y'uko Yohana ahabwa ibyahishuwe ku kirwa cy'Patimo
les dernières choses qui lui ont été dites et révélées
nk'ibyanyuma yabwiwe agahishurirwa byinshi muri byo ibyo ntago Petero yabyumviseho Pawulo ntabwo yabyumvise na Petero ntabwo yabyumvise na Yakobo ntabwo yari afite icyo gitekerezo. Imana ifite inzira n'uburyo ikora ibintu. Ibyo birushaho kutwuzura mu mutima yuko umwami uko yabigenje ku itangiriro ry'isezerano rishya
a conserver pour la fin les dernières révélations
et bien j'ai chaud d'anima yabihishe yabihishe abika abigeza kugiye cyanyuma kugirwa Yohana abishye Yohana kugirwa kipatimo ni nako n'ubwo bimeze umwami yahishe umurimo wagakiza yarushe kugera ku iherezo kandi ruzakomera cyane kugira ngo iherezo rirusheho gukomera ndetse ry'icyubahiro cyane kurusha uko itangiriro ryari rimeze ku mana ibintu byose birashoboka mbese turi iki nta kindi twakora kitari gushimira ko tubaye muri iki gihe dushimira ko yaduhaye kumva nyako no kubona nkako harabizera benshi
tout semble étrange et malgré tout
bara bahindu kyuta vuba mumbare kuba gutyo ngere wabukona ibintu byose bihinduka nkaho bigendera ku mapine ariko twe dushimira Imana ko yaturinde mu jambo ryayo mu buntu bwayo by'umwihariko bifite imyumvire iboneye kandi muri gahunda y'ijambo ryayo ubwo ni ubuntu bukomeye cyane.
Nkuko
Yavugaga yaravuze ngo umwami biramugora cyane kubona umuntu niyo imubonye babigoye cyane kuguma kumurinda yoroheje aca bugufi kuko abenshi birabazamura ku mutwe ariko hariho abantu ijambo rikora ku mutima wabo wose kuko Satani we akoresha umutwe ariko Imana yo yatoranyije umutima.
Nous confessons ce que nous avons cru.
Nous mon wacu tukatura ibyo twizeye. Twizera nkuko nda Rusi yabivuze. Nago twizera cyose cyose twizera umwami, twizera ijambo ry'Imana, twizera nkuko ibyanditswe bivuga. Noneho ikene tugomba gusa kwishyira mu biganza by'umwami kugira ngo ukwizera n'imirimo birusheho kugenda byegerana ku buryo bigendana kuko niba twizeye kuko ukwizera kutagira imirimo ubwako kwa gupfuye ukwizera ubwako kudakurikiwe n'imirimo kwa gupfuye nashaka kuvuga ngo wizeye ijambo utagushyira mu ngiro ukwizera kwa kwamaze gupfa kwa nahambwe rero ku iherezo byombi bigomba guhura ukwizera nyakuri n'imirimo y'ukuri ya Bibiliya nk'uko Kristo ubwe yabikoze niko bigomba gusubirwamo nk'uko ejo twabibonye. Kubw'ibyo nifuza kongera kuvuga umurongo muri Yohana 14 uwo ntashoboye gusoma ejo. Umwami muri Yohana 14 arangije gutangira isezerano mu buryo butangaje ko tuzakora imirimo nk'iyo yakoraga ndetse nirushijeho kugira ngo data aherwe icyubahiro mu mwana. Mu by'ukuri iki nicyo gikenewe, ni uko data ntabwo ari twebwe tugomba guhabwa icyubahiro, ahubwo data ni ugomba guhabwa icyubahiro mu mwana. Hari niko byanditswe mu gice cya 14 ku murongo 13 ngo ariko nashaka gusoma umurongo 18 kugera kwa 20. Yohana 14 umurongo 18 kugera kwa 20. Sinzabasiga nk'impfubyi. Yohana 14 umurongo 18. Ahubwo nzazaho muri. Hasigaye umwanya muto abisi ntibabe bakimbona ariko mwebweho muzambona. Kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri data namwe ko muri muri njye nanjye nkaba muri mwe.
tel que le sauveur pouvait dire auparavant.
Donc kuvuga rero nkuko umwami yashobora kuvuga ku murongo wa 10 ati singiye ukora imirimo ahubwo ni data uba muri nge ni ukora iyo mirimo. Natwe niko muri iki gihe nuko abantu bavuze ngo uwo munsi kuri uwo munsi muzamenya ko ndi muri data namwe mukaba muri nge nanjye nkaba muri mwe. Uwo munsi kuri uwo munsi twakira ukuguhishurwa kw'Imana tukamenya ko data yishuye mu mwana kandi ko n'umwana yishuye muri twe Imana muri Kristo na Kristo mu itorero nk'uko mwene da Branham hari aho yavuze nicyo Imana yari cyo cyose yagisutse muri Kristo maze n'icyari kiri muri Kristo cyose cyasutswe mu itorero. Uko niko uruziga rufungwa maze ku iherezo bigera aho kuri iki kintu bihuza kidahinduka mu itorero Imana igahabwa umwanya wa mbere tuyigomba ikakira muri twe ibyo ifite uburenganzira bwose kugira ngo ibashe gukora imirimo yayo idukoresheje. Ndibuka rwose iki kibwirizwa cy'amashusho cya Mwene Branham aho rwose twamubona gutyo ategereje umwami yiringiye umwami rwose wabibona biragaragara wanagira rwose ariko yaraboneye mu mutima ku buryo rwose wabibona akavuga ati nta marayika w'iteka nta butabazi rwose ntacyo mba nshoboye ntacyo nabasha gukora kugeza igihe ampaye icyo gukora akamba icyo gukora. Nuko mu kanya gato ishusho igahinduka ukabona asubiye gato inyuma agahita avuga ati aranga imbere ku ruhimbi ugahita ubona arahinduka agahita avuga ati buri mwuka wose uri hano ngufashe munsi y'ubutware bwanjye. Ako kanya nibwo umwami yerekanaga imbaraga ze ni nabwo marayika w'iteka yabaga ahagaze iburyo bwe. Nuko rero muri iki cyumba ntabwo byabaga bikiri ikibwirizwa nibyo bari kuvuga ijambo ntabwo bari kwizera gusa ahubwo aho ngaho umwami Imana ubwayi mu buryo ndengakamere nibwo yatangiraga gukora. Nabibonye nabwo Mwene Branham ubwo ihagaze imbere yanjye ngaricaye imbere yanjye ntabwo yigeze ahumiriza ubwo yarebaga yerekwa amaso ye areba akaniye akabona ukuntu umucyo kureba ukuntu umwami ari mu mucyo n'ukuntu yavaga ku muntu umwe akajya ku wundi maze marayika wari wicaye wari uhagaze imbere ye akamubwira ibyo ari kureba maze akanakora gusa ibyo ari kubona akanasubiramo ibyo mwarika mwereka. Sinigeze mbona Mwene Branham afite umuvuga umusobanuzi iburyo umusobanuzi wese yahoraga ibumoso bwe nta kundi byamera marika w'iteka yahagararaga iburyo bwe ku ruhimbi ku gicaniro mu gihe igikorwa ndengakamere cyatangiraga ndetse n'inkingi y'umuriro we yarayibonaga nishobora kuvuga umucyo nuko muri uwo mucyo Mwene Branham yabonaga w'Imana ishaka gukiza uwo ari we ni byose bijyanye n'uwo muntu kandi nizeye ko n'abantu bose kugeza uyu munsi batari bumva mu burebure ibyo bintu nizeye ko bitabagora gukurikira ibyo kandi tuzakora ibyo dushoboye byose ngo tubafashe kuko igikorwa ndengakamere cy'Imana kugira ngo tubashe gusobanukirwa igikorwa ndengakamere cy'Imana muri iki gihe no gukurikira umutima wanyu wose no kugira umugabane n'umutima wanyu wose ku byo ibyo Imana iri gukora muri iki gihe ibyo dutegereje yuko yarangiza umurimo we maze tukagira umugabane muri ibyo. Ntabwo tuzi ngo ninde reprendra la maison umwami azacyura rwose mora byifuriza numva mbishaka yari ibibazo binshikiye mba numva rwose nifuza gutaha kugenda kuko nicyo kintu cyoroshye rwose ugacika ibyo byose ariko Imana ntago itworohereza ibintu irashaka ngo turwane intambara nziza yo kwizera tukihangana kugera ku iherezo kuko uwihangana kugera ku iherezo niwe uzahambika ikamba turashaka kuzambika ikamba niba ari byo rero ntabwo intwaro hati tuzijugunye hasi gutyo gusa aho tushaka kwambara intwaro z'Imana kuva ku mutwe kugera hasi rwose numva nguwe neza igihe mwene data ambwiye ati mwene Frake turagusengera icyo ni ikintu gikomeye cyane umuntu yambwira ngo turagusengera
niko
rero ndatekereza ko ntwarwa nko ku mababa y'ikizo nuko rero ndabasaba mwese musenge kugira ngo Imana ishaka abaryo bisohora musenge kugira ngo tubashe kugendera ku ntambwe imwe n'ijambo twumvise maze ikinyuranye kibe gito cyane hagati ikinyuranye kiri hagati y'amagambo n'umwuka turusheho kwemeranya n'Imana n'ijambo Imana yiheshe icyubahiro hagati muri twe nk'uko twabivuze ngo tubisomyana ngo kuri uwo munsi uyu munsi aba ari wuba uwo munsi ku 20 aba ari wo munsi Imana yageneye ibyo kugira ngo yiheshe icyubahiro ubwayo yihamirize ijambo ryayo kandi humugisha ubwoko bwayo izina ryayo ry'icyubahiro rihabwe icyubahiro n'ishimwe amen duhaguruke tuze imbere kugira ngo umwami tumuzamurire ishimwe tugomba kumuha
Shimwe ku ijambo maze kumva ndabasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen mana yakoze ku magambo tumaze kumva akomeye yakoze ko yakomeje kuduha ibihe byiza bafite bene data ari kumwe natwe mu materaniro badusuhuje ariho mwene data benediction Branham ari kuvuga ngo arasuhuza bene data n'abashiki bacu natwe turamusuhuza Imana imuha umugisha n'abo bari kumwe Imana ibaha umugisha turafite kandi n'icyifuzo cya mwene data Ferna aravuga ngo twibuke Goran ararwaye turamwibuka mu kurangiza amateraniro yacu turasenga Imana Mana ugira neza data wera turagushimira ubuntu bwawe Uwiteka Mwami Imana turagushimira ko waduhaye umunsi mwiza Eternel Dieu uhoraho Mana nzima turagushimira ko wavuganye natwe Mwami kuva saa 9 Seigneur Jésus no muri kano kanya tumaze kumva n'ubu butumwa Mana nzima Uwiteka Mwami ushimwe kandi uhabwe icyubahiro Uwiteka Mana nzima papa ari ubu ngubu na saa 9 mwami kumvaga ubuhamya bw'umugaragu wawe Paul mwami avuga ko ariwe ho wamuhamagaye Uwiteka Mwami Imana twahoze twumva ijambo rizima Uwiteka Mwami Imana nzima papa ushimwe kandi uhabwe icyubahiro senyerjeze Mwami Imana papa nubu tumaze kumva ijambo rikomeye mwami nubu Uwiteka Mwami Imana wavuganye natwe mwami ushimwe kandi uhabwe icyubahiro senyerjeze batwise abanyacyubahiro Uwiteka Mwami merci Seigneur Dieu merci papa turagushimira urukundo wadukunze Uwiteka ukaduhishurira ijambo ryawe Uwiteka Mwami Imana natwe tukarigumamo Seigneur Jésus Uwiteka Mwami Imana papa tuzi koko uri wa mutsima ubugingo Mana nzima papa Seigneur Dieu ushimwe kandi uhabwe icyubahiro Uwiteka Mwami twahoze twumva uko Petero na watubwira mwami ati twahebye byose Uwiteka Mwami Imana papa twese uduhe guheba byose mwami kugira ngo dushobore kugukurikira mwami kuko mwami niwe ufite amagambo y'ubugingo Seigneur Dieu yarabihamyaga Petero Uwiteka ubwo 70 bari bamaze kugenda Mana Seigneur Jésus papa o Seigneur turagushimira mwami kwaduteje intambwe Uwiteka mwami muri runo rugendo mwami Seigneur Jésus koko dushubije amaso inyuma tubona koko ko hari icyo wakoze Uwiteka Mwami Imana tubona imbuto Uwiteka ibyo bishimirwe mwami kandi ubihererwe icyubahiro mwami Seigneur Jésus papa urakoze wera urakoze mwami twabwirwaga mwami bene data kisomererma de frère Seigneur Dieu papa mwami udushoboze mwami Imana tube koko bene data bukuri Seigneur Jésus mwami Imana udushoboze koko tube abahizi Uwiteka Mwami Imana udushoboze koko gukora umurimo wawe mwami kandi Imana nzima umwami yaravugaga ati gukora umurimo umwami no kwizera abo Imana yatumye Seigneur Jésus udushoboze Uwiteka no muri kino gihe cyacu Uwiteka mwami dufite abo watumye Uwiteka Mana Seigneur Jésus papa uduhe rero kwizera mwami ijambo wabahaye Seigneur Jésus Uwiteka Mana nzima uzabukoze Seigneur ushimwe rero Mana nzima kandi uhabwe icyubahiro kira muri twebwe mwami rwa rukundo rw'ukuri mwami kwagukunda ukuri kwagukunda ijambo ryawe mwami kandi uduhe no gukunda bene data Eternel Dieu Uwiteka Mana nzima uzabukoze Seigneur kandi Mana nzima koko udihishurire ubwoko bwawe Seigneur Jésus kugira ngo mwami Imana papa Seigneur Dieu wa mwanzi Seigneur Dieu hadusubiza inyuma Uwiteka urakoze mwami urakoze kuri ibi bihe byiza waduhaye Uwiteka ndagusabye mwami ndakwinginze fungura amaso ubwoko bwawe Uwiteka dushobore kubona umurimo uri gukora muri kino gihe cyanyuma Yesu Kristo uhoraho Mana nzima uzabukoze mwami Seigneur Jésus papa turi kumva Seigneur Jésus ibyo kurya byahunitswe Seigneur Jésus kandi bihunikwa mwami ariwe ho watanze ordre ariwe ho watanze itegeko mwami Seigneur Jésus papa koko ameza aratunganije Uwiteka mwami Imana Seigneur Dieu papa na hacu rero mwami Imana kwakira ibiri ku meza Seigneur Jésus dushoboze rero mwami Imana turye tunywe ibiteguwe Yesu Kristo uhoraho Mana nzima uzabukoze Yesu watugiriye ubuntu ukomeye mwami watugiriye ubuntu butangaje Seigneur Jésus kumva ibyo turi kumva Uwiteka mwami merci Seigneur Dieu kuri ibi byo kurya waduhunikiye mwami umugisha abagaragu bawe bose Yesu Kristo uzabukoze mwami Imana Seigneur Jésus umugisha aba bose Seigneur Dieu batwara ubutumwa bwawe mwami batwara ijambo ryawe Seigneur Jésus ku bana bawe mwami uhoraho mana nzima uzabukoze Seigneur Dieu turasura kukwereka abagaragu bawe bose watumye mwami Seigneur Dieu turakwereka mwene data chauffeur Seigneur ukomeze kubana nawe uwiteka kandi umugisha mwami abana bawe bakunze ijambo ryawe mwami uhoraho mana nzima uzabukoze Yesu mana nzima turakwereka umwana Goran wa mwene data Ferno Seigneur Jésus ari kuvuga ngo ararwaye oh Seigneur Jésus papa Yesu Kristo ugeze mwami kwa nyirabukwe wa Simoni uwiteka mwami mana waranesheje Seigneur Jésus yarafite umuriro uwiteka uhise umukiza umuriro ako kanya mwami ntabwo Seigneur Jésus byafashe igihe yahise mwami mana abyuka atangira no gutegura mwami mana papa turagusabye rero mwami ugende mu rugo rwa mwene data Ferna maze ukize umwana Goran uwiteka uzabukoze mwami Seigneur Jésus ishimwe n'icyubahiro bikugarukire mwami tuzi yuko uri Imana ishobora byose turazi yuko mwami Seigneur Dieu Miriam n'abandi bashiki bacu bari bari kumwe mwami barakuririmbye mwami baravuga ngo waranesheje mu buryo budasanzwe mu buryo butangaje uwiteka mana nzima papa ukore rero icyo gitangaza uwiteka uzabukoze mwami mana nzima papa nejo turafite amateraniro Yesu Kristo turakwerekana umunsi wejo mwami uzabane natwe ubwo tuzaba turi kumva ijambo ryawe uwiteka uhoraho mana nzima uzabukoze Yesu urakoze papa komeza guha umugisha n'aba bene data bari kuri technique Seigneur Jésus ubaho umugisha kuko bari kugukorera uwiteka mana nzima Seigneur Jésus ubutumwa buba buri kuvuga mu rurimi abantu bose batumva mwami uwiteka mana uha umugisha mwene data udusobanurira na mwene data buri kuri technique Seigneur Dieu SM ubaho umugisha rero mwami uwiteka uzabukoze mwami Seigneur Dieu twabwirwaga ko dukwiye kugira umwete w'umurimo wawe Seigneur Dieu ko hari icyo dukwiye gukora Seigneur Jésus dushoboze rero mwami buri wese mana nzima ashobore kugira icyo gukorera uwiteka mwami urakoze papa urakoze mana nzima urakoze kubana bawe bagukunda uwiteka kandi bagukorera Seigneur Jésus uhoraho mana nzima turagushimira Yesu Kristo ko ijambo ryawe turyizera mwami ko abana bawe bumva Eternel Dieu kandi bakabona mwami bakamenya icyo gukora mana merci pour cela urakoze kuri ibyo byose mwami ubishimirwe kandi ubihererwe icyubahiro Yesu turagushimiye rero mwami ubyo wadukoreye byose turagushimiye ko wavuganye natwe mwami urakoze papa nibyo tutagusabye ubiduhera ubuntu dusabe byose tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo amen umugisha arabandi bene data badusuhuje ari mwene data Ashen Sengiyumva ari Enoc Bazirake wigoma ari mwene data Nimpa Mutabazi ariho na mushiki wacu Justine uri muri Suède ariho na Arias Mugisha ariho na Joseph Ndende Panda mana ibaho umugisha natwe turabasuhuje niba bakitwumva mana ibaho umugisha turangije amateraniro yacu amen